impilo yami mile. Boy, sama temba nami ngiyalidinga ithuba lokudamuza amathende, yazi ngikhule ngiphuwa. Impilo ingekho lula, sidinda manje ngizima. Forgive me for my sins, namanje ngisakhala. Wafezeka amaphupho ami, izinto zami zimile. Stuck in the dark, sometimes I do wrong things. Babathethelela nami nzama ukuphila. When my tears now seside isikhathi ngikhala. Kuningi okwenzekile, ubani onolwazi ngolwazi. Kumele ngikhumbule njalo ngikhale kuwe. Uyedwa ophethe impilo yami mdala, ngithi nguwe. Wathi size kuwe noma sibovu sikhale kuwe. Ya ngiyavuma ubani inkosi baba nguwe. Ya ngiyavuma ubani inkosi baba nguwe.
Lost on my way, way, way.
Yes, I hope was on good.